Mukorere Yehova mwishimye. Ayo magambo avugwa muri Zaburi 102. Yehova yifuza ko twishima, kandi Yehova aduha impamvu nyinshi zidutera ibyishimo. Ubuzima yaduhaye butuma twishima. Bibiliya yaduhaye idufasha kumenya uko twakwishimira ubuzima, kandi akora ibishoboka byose ngo tugire ibyishimo. Rwose Yehova ni Imana itanga ibyishimo. Ariko Satani ntiyifuza ko tubona ibyishimo bizanwa no gukorera Yehova. Kubera iki? Azi neza ko ibyishimo ari byo bituma dukomeza gukora umurimo wo kubwiriza no kwigisha, ariko akaba atabishaka. Agerageza kutuvutsa ibyishimo, wenda agatuma abayobozi cyangwa mu miryango yacu baturwanya. Nanone Satani abashaka ko tugabanya igihe tumara tubwiriza kugira ngo tubone umwanya wo kwiruka ku butunzi. Atwumvisha ko kugira ibintu byinshi ari byo bizatuma tubona ibyishimo birambye, ariko si byo. Amayeri ya Satani si aya none. Mu gihe turiwe dusoma bimwe mu bice byo mu gitabo cya Ezira, Hagayi n'icya Zekariya, ureba amasomo yadufasha gukorera Yehova twishimye. Uzirikane icyatumaga abagaragu ba Yehova b'icyo gihe bagira ibyishimo n'icyabavutsaga ibyishimo. Nanone urebe impamvu ituma tubona ibyishimo bituruka kuri Yehova, nuko twabibona nubwo twaba turi mu bihe bitoroshye. Ezira umutambyi akaba n'umwandukuzi w'amategeko ya Mose niwe wanditse igitabo cyamwitiriwe. Icyo gitabo kivuga ibyabaye ku Bisirayeli nyuma y'ibivugwa mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, nacyo gishobora kuba cyaranditswe na Ezira. Ni mu mwaka wa 537 imbere ya Yesu, kandi abenshi mu Bayahudi bari hafi gusubira i Buyuda. Iryo shyanga ryamaze imyaka 70 mu bunyagi Babuloni rizira gusenga ibigirwamana. Bavanye isomo ku byababayeho, kandi iryo shyanga ntiryongeye kugwa muri uwo mutego. Ubu rero igihe kirageze ngo basubizeho gusenga kukuri muri Yerusalemu. Iyi nkuru ivuga ibyabaye ku ngoma z'abami b'Ubuperesi uhereye ku mwami Kuro, kandi itangira ivuga ibintu bishimishije. Rambura muri Ezira igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza kwa gatandatu, maze ukurikire.
Mu mwaka wa mbere w'ingoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Yehova yakanguye umutima wa Kuro umwami w'Ubuperesi kugira ngo ijambo Yehova yavugiye mu kanwa ka Yeremiya risohore, maze Kuro uwo ategeka ko mu bwami bwe hose batangaza mu magambo no mu nyandiko bati:
uku niko Kuro umwami w'Ubuperesi avuga ati, Yehova Imana yo mu ijuru yampaye ubwami bwose bwo mu isi, kandi ubwe yampaye inshingano yo kumwubakira inzu ya Yerusalemu ho mu Buyuda. Umuntu wese wo mu bagize ubwoko bwe bose uri muri mwe, Imana yibane nawe. Mumureke ajye i Yerusalemu ho mu Buyuda, bongere bubake inzu ya Yehova Imana ya Isirayeli, we Mana y'ukuri, inzu yahoze i Yerusalemu. Kandi umuntu wese wasigaye ahantu hose atuye ari umwimukira, abantu baho atuye bamushyigikire, bamuhe ifeza na zahabu n'ibindi bintu n'amatungo hamwe n'ituro ritangwa ku bushake rigenewe inzu y'Imana y'ukuri yahoze i Yerusalemu.
Nuko abatware b'amazu ya basekuruza bo mu muryango wa Yuda n'uwa Benyamini n'abatambyi n'abalewi barahaguruka, mbese umuntu wese Imana y'ukuri yari yakanguye umutima we, barahaguruka bajya kongera kubaka inzu ya Yehova yahoze i Yerusalemu. Kandi abaturanyi babo bose babatera inkunga, babaha ibikoresho by'ifeza n'ibya zahabu n'ibindi bintu n'amatungo n'ibindi bintu by'indobanure utabariyemo ibintu byose byatanzwe ku bushake.
Tekereza nawe, Yehova atumye Abayahudi basubira mu gihugu cyabo, kandi abaha inshingano yo kongera kubaka urusengero binyuze ku mwami Kuro. Abayahudi benshi bashimishijwe n'iyo nshingano bari bahawe. Icyakora abagize impamvu zituma batajyayo batanze amafaranga kugira ngo bashyigikire abemeye kujyayo. Uko bigaragara mu itumba ryo mu mwaka wa 537 imbere ya Yesu, Abisirayeli bagera ku 50,000 bavuye i Babuloni. Bari barangajwe imbere n'umutambyi Yeshua nanone witwa Yosua na guverineri washyizweho na Kuro ari we Zerubabeli. Mu muhindo w'uwo mwaka bageze mu Buyuda kandi bari bafite ibyishimo byinshi, ariko si ibyo byishimo byari kuramba. Iyumvira uko byagenze bakigerayo. Dusome muri Ezira igice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu.
Ukwezi kwa karindwi kwageze Abisirayeli baramaze kugera mu migi yabo, nuko abantu bose bateranira hamwe Yerusalemu. Yeshuwa mwene Yehosadaki n'abavandimwe b'abatambyi na Zerubabeli mwene Salatiyeli n'abavandimwe be barahaguruka bubaka igicaniro cy'Imana ya Isirayeli kugira ngo bajye bagitambiraho ibitambo bikongorwa n'umuriro, nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose umuntu w'Imana y'ukuri. Bubaka igicaniro aho cyahoze baragikomeza kubera ko batinyaga abantu bo mu bihugu byari bakikije, maze bakajya bagitambiraho Yehova ibitambo bikongorwa n'umuriro bya mu gitondo n'ibya nimugoroba. Hanyuma y'ibyo bijeje umunsi mukuru w'ingando nk'uko byanditswe, buri munsi bagatamba umubare w'ibitambo bikongorwa n'umuriro bakurikije itegeko ryagendaga ibyagombaga gutambwa buri munsi. Nyuma yaho bakomeje kujya batamba igitambo gikongorwa n'umuriro gihoraho, n'icyo mu mboneko z'amezi, n'icyo mu minsi mikuru yose yerejwe Yehova, n'icyo umuntu wese wazaniraga Yehova ituro atanze ku bushake. Uhereye ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa karindwi batangiye gutambira Yehova ibitambo bikongorwa n'umuriro. Icyo gihe bari batarashyira urufatiro rw'urusengero rwa Yehova.
Ese mwabonye impamvu Abayahudi bashoboye gusubizaho gusenga kw'ukuri nubwo batinyaga abantu bo mu bihugu byari bibakikije? Ukurikije ubutwari bakoranaga, iki cyari igihe cy'ibyishimo. Twavuga ko ari nk'uko byagenze igihe Mose yasabaga Abisirayeli kwizihiza umunsi w'ingando agira ati, rwose uzishime unezerwe. Mu mwaka wakurikiyeho bagaragaje ubutwari bubaka urufatiro. Reka twumve uko byagenze dusoma muri Ezira igice cya gatatu umurongo wa cumi kugeza ku wa cumi na gatatu.
Abubatsi bamaze gushyiraho urufatiro rw'urusengero rwa Yehova, abatambyi bahaguruka bambaye imyenda yabo y'ubutambyi bafite n'impanda, n'Abalewi bene Asafu bahaguruka bafite ibyuma birangira kugira ngo basingize Yehova bakurikije amabwiriza yatanzwe na Dawidi umwami wa Isirayeli. Nuko bamwe bagatera abandi bakikiriza basingiza Yehova kandi bamushimira bati, kuko ari mwiza kandi neza y'ijuru ukunda agaragariza Isirayeli ihoraho iteka ryose. Abandi bantu bose baranguraga amajwi basingiza Yehova bamushimira ko urufatiro rw'inzu ya Yehova rwari rumaze gushyirwaho. Abatambyi benshi n'Abalewi n'abatware b'amazu ya basekuruza, aba basaza bari barabonye inzu ya mbere, babonye urufatiro rw'iyo nzu rushyizweho bararira cyane, mu gihe abandi benshi bo bateraga hejuru barangurira ijwi ry'ibyishimo. Abantu ntibashobora gutandukanya amajwi y'ibyishimo n'amajwi y'abariraga, kuko abantu bateraga hejuru basakuza cyane ku buryo urusaku rwabo rwumvikanaga rukagera kure cyane.
Rwose abari bakuze mu ishyanga bumvaga urwo rusengero rutari kumera nk'urwo Salomo yubatse. Icyakora amajwi y'ibyishimo yarutaga yabariraga. Ariko abaturage bo muri icyo gihugu ntibyari bibashimishije, ahubwo batangiye gucura imigambi yo kuvutsa Abisirayeli ibyishimo. Nimucyo dusome muri Ezira igice cya kane umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu.
Abanzi ba Yuda na Benyamini bumvise ko bavuye mu bunyage bakira Yehova Imana ya Isirayeli urusengero, bahita basanga Zerubabeli n'abatware b'amazu ya basekuruza, barababwira bati,
nimureke dufatanye namwe kubaka, kuko natwe dushaka Imana yanyu nkamwe, kandi tuyitambira ibitambo uhereye mu gihe cya Esarihadoni umwami wa Ashuri watuzanye hano.
Ariko Zerubabeli na Yeshuwa n'abandi batware b'amazu ya basekuruza bo muri Isirayeli barabasubiza bati,
ntimuzafatanya natwe kubakira Imana yacu inzu, ahubwo nitwe ubwacu tuzubakira Yehova Imana ya Isirayeli nk'uko Kuro umwami w'Ubuperesi yabidutegetse.
Zerubabeli yatahuye ko abanzi babo batifuzaga kubafasha, ahubwo ko bashakaga kubagirira nabi. Igihe yangaga ko babafasha, bagerageje kuza Abayahudi kubaka urusengero. Nimucyo turebe uko byagenze dusoma umurongo wa kane kugeza ku wa karindwi.
Nuko muri icyo gihugu bakomeza guca intege abantu b'i Buyuda ngo batubaka. Ndetse baguriraga abajyanama ngo bajye baburizaho imigambi yabo mu minsi yose kuri yari umwami w'Ubuperesi kugeza ku ngoma ya Dariyo umwami w'Ubuperesi. Ku ngoma ya Ahasuwerusi agitangira gutegeka, banditse urwandiko barega abaturage b'i Buyuda n'i Yerusalemu. Nanone ku ngoma ya Aritazerusi, Bishiramu na Mitiredati na Taberi na bagenzi babo bandi bandikiye Aritazerusi umwami w'Ubuperesi urwandiko ruhindurwa mu rurimi rw'Icyarameyi kandi rwandikwa mu nyuguti z'Icyarameyi.
Nimucyo turebe icyo umutware witwaga Rehumu n'abandi batware b'abanzi ba Isirayeli bandikiye umwami. Murebe ibinyoma bareza Abisirayeli byanditswe muri Ezira igice cya kane umurongo wa 11 kugeza ku wa 16.
Dore byari bikuye mu rwandiko bohereje basobanura icyo kibazo.
Ku mwami Aritazerusi, abagaragu bawe bari hakurya ya rwa ruzi turakwandikiye ngo umwami amenye ko Abayahudi bavuye aho uri bakaza aho turi bageze i Yerusalemu none barubaka umujyi wigomeka kandi mubi. Barashaka kuzuza inkuta no gusana imfatiro. None umwami amenye ko umujyi nuramuka wongeye kubakwa n'inkuta zawo zikuzura batazongera gutanga imisoro n'amakoro n'amahoro kandi byo bizatubya ubutunzi bw'abami. None rero kubera ko duhabwa umushahara uturuka mu ngoro y'umwami kandi bikaba bidakwiriye ko tubona umwami anyagwa, niyo mpamvu dutumye ku mwami tukabimumenyesha kugira ngo bakore ubushakashatsi mu gitabo gikubiyemo inyandiko z'ibyabaye mu gihe cya basokuruza. Muri icyo gitabo uzabona ko uwo mujyi ari umujyi wigomeka kandi uhombye abami n'intara bategeka, kandi ko uhereye mu bihe bya kera wabagamo abantu bagandishaga abaturage. Nacyo cyatumye uwo mujyi uhindurwa umusaka. Turamenyesha umwami ko uwo mujyi nuramuka wongeye kubakwa kandi inkuta zawo zikuzura, nawe nta mugabane uzaba ugifite hakurya ya rwa ruzi.
Ese ni ubwa mbere wakumva ibirego nk'ibyo by'ibinyoma? Bimeze nk'iby'abanzi bacu baturega muri iki gihe. Bakunda kuvuga bati ntibatanga imisoro, ntibumvira gahunda za leta, bigomeka ku butegetsi, n'intagondwa. Ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa. Icyakora icyo gihe ibyo binyoma byagize ingaruka ku Bisirayeli. Umwami yategetse ko bahagarika ibikorwa byo kubaka, imirimo ihagarikiraho yari igeze. Mbega ibintu bibabaje! Igihe Abayahudi basubiraga mu gihugu cyabo, ntibemeye ko gutinya abantu bibabuza gukomeza umurimo wa Yehova. Ariko ntibyateye kabiri. Abenshi muri twe iyo dukorera Yehova duhura n'abaturwanya, ariko gucogora no guta umurimo wa Yehova ntibishobora gutuma tugira ibyishimo, ahubwo birabituvutsa. Icyakora kwizera nibyo bituma tugira ibyishimo niyo twaba duhanganye n'ibigeragezo bikaze. Ese ibyo birashoboka? Reka turebe urugero rw'ibintu byabaye. Sa n'ureba umubyeyi n'umukobwa we bagoswe n'agatsiko k'abanyarugomo barubiye babahatira kugura amakarita y'ishyaka. Abo bashiki bacu bakora iki? Baramutse bemeye kugura ayo makarita, aba batoteza bakwishima. Ariko byababaza abo bashiki bacu kuko baba bazi ko bihakanye umuremyi wabo wo mu ijuru. Abo bashiki bacu bihagazeho. Gusa birumvikana ko badashimishijwe no gukobwa cyangwa kwandagazwa. Igishimishije ariko ni uko bumva bafite umutima namukeye. Bafite ibyishimo byo mu mutima kuko bazi ko bakomeje kubera Yehova indahemuka. Twavuga iki ku Bayahudi bo mu gihe cya Ezira? Abenshi bashobora kuba barahoze mu buzima bw'izi Babuloni bakemera gukora urugendo rugoye bajya mu Buyuda. Nyuma y'imyaka igera kuri 14 barwanywa n'abanzi babo, uhereye igihe bashyiragaho urufatiro rw'urusengero, ishyaka Abayahudi batangiranye ryari ryaragabanutse. Bakomezaga gutamba ibitambo ariko bakirengagiza kubaka urusengero kandi ari byo Yehova yari yarabasabye. Igihe abanzi babo babarwanyaga, bibwiye ko igihe cyo kubaka urwo rusengero cyari kitaragera. Uko bigaragara, Guverineri Zerubabeli n'umutambyi mukuru Yeshua bari bakeneye umuntu batera inkunga. Yehova yohereje umuhanuzi Hagayi kugira ngo abatere inkunga. Reka dusome muri Hagayi igice cya mbere. Ubutumwa bwumvikana neza kandi bufite imbaraga Hagayi yatangaje mu gihe cy'amezi ane bwagaragaje neza ikibazo bari bafite, nk'uko bigaragara muri Hagayi igice cya mbere umurongo wa kabiri kugeza kwa cumi n'umwe.
Yehova nyiringabo aravuze ati, ubu bwoko bwaravuze buti, igihe cyo kubaka inzu ya Yehova ntikiragera. Ijambo rya Yehova rikomeza kuza binyuze ku muhanuzi Hagayi rigira riti, ese ubu mwari mukwiriye gutura mu mazu yanyu yometseho imbaho nziza kandi iyi nzu ari itongo? Yehova nyiringabo aravuze ati, nimutekereze ku byo mukora. Mwabibye byinshi ariko musarura bike. Murarya ariko ntimuhaga. Muranywa ariko ntimushira inyota. Murambara ariko ntimushira imbeho. Kandi ukorera ibihembo abika mu mufuka utobotse. Yehova nyiringabo aravuze ati, nimutekereze ku byo mukora. Nimujye ku musozi muzane ibiti mwubake inzu kugira ngo nyishimire kandi tume mpabwa ikuzo. Niko Yehova avuga. Mwashatse byinshi ariko muronka bike. Mubigejeje mu ngo zanyu bihuhisha umwuka wanjye biratumuka. Ibyo byatewe n'iki? Niko Yehova nyiringabo abaza. Byatewe n'uko inzu yanjye ari amatongo kandi mukaba mushishikarira kwita ku mazu yanyu gusa. Niyo mpamvu ikirere kiri hejuru yanyu kimanye ikime, ubutaka nabwo ntibutanga umwero wabwo. Nateje amapfa ku isi, ku misozi, ku binyampeke, kuri divayi nshya, ku mavuta, ku byera mu butaka, bigira ingaruka ku bantu, ku matungo no ku murimo wose w'amaboko yanyu.
Yehova yagereranyije imihati Abayahudi bashyiragaho bishakira inyungu n'umuntu ukorera ibihembo ariko akabibika mu mufuka utobotse. Yehova yimye abo Bayahudi imigisha kuko bari barirengagije inzu ya Yehova. Nubwo bakoraga cyane, ntibabonaga umusaruro uhuje n'imihati bashyiragaho n'ibyishimo byabo bikayoyoka. Uko bigaragara, hari abashimishwaga no gutaka amazu yabo. Icyakora, ubutunzi si bwo butuma tugirana imishyirano myiza na Yehova. Ibyo bitwigisha iki? Kugira ibintu byiza nta kibi kirimo. Icyakora kugira ibyo bintu ntibishobora kuduhesha ibyishimo nyakuri kandi birambye, cyane cyane iyo tubishaka twirengagije umurimo wa Yehova. Amagambo yo muri Zaburi 127 umurongo wa mbere agira ati, iyo Yehova atari we wubatse inzu, abubatsi bayo baba bararuhiye ubusa bayubaka. Ku rundi ruhande ariko, iyo dushatse mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, iduha ibyo dukeneye by'ukuri mu gihe gikwiriye. Mu Migani igice cya 10:22 hagira hati, umugisha Yehova atanga ni uzana ubukire kandi nta mibabara wongeraho. Ariko se koko urwo rusengero rwarimo rwubakwa ntirwari kuba rwiza nk'uko bamwe babitekerezaga? Yehova yakoresheje Hagayi abizeza ko urwo rusengero rwari kugira ikuzo riruta iry'urwa mbere. Dukomeze dusoma muri Hagayi igice cya 2:3 kugeza ku 9.
Ni bande basigaye muri mwe babonye ikuzo inzu yahoranye? Ubu se murayibona mute? Ese ntimubona ko nta gaciro ifite ugereranyije n'uko yari imeze kera? Ariko none komera Zerubabeli we, niko Yehova avuga. Kandi nawe Yosuwa mwene Yehosadaki umutambyi mukuru, komera, mukomere namwe abatuye mu gihugu mwese, niko Yehova avuga. Kandi mukore, ndi kumwe namwe, niko Yehova nyiringabo avuga. Mwibuke ibyo nasezeranye namwe igihe mwavaga muri Egiputa, igihe umwuka wanjye wari hagati muri mwe. Ntimugire ubwoba. Yehova nyiringabo aravuze ati, hasigaye igihe gito ngatugisa ijuru n'isi n'inyanja n'ubutaka. Nzatugisa amahanga yose, maze ibyifuzwa byo mu mahanga yose bize muri iyi nzu, kandi nzayuzuza ikuzo, niko Yehova nyiringabo avuga. Ifeza ni iyanjye na zahabu ni iyanjye, niko Yehova nyiringabo avuga. iyi nzu nshya izagira ikuzo riruta irya kera, niko Yehova Nyiringabo avuga.
Iyo umuremyi wacu ari nawe waremye isanzure avuze ibirebana n'umugambi we, nta muntu cyangwa ikintu cyamukoma mu nkokora. Ntacyo rwose. Ubwo butumwa bwa Yehova budaca ku ruhande bwarumvikanaga. Icyakora abo Bayahudi bari bagikeneye guterwa inkunga. Yehova yatumye umumarayika ku wundi muhanuzi witwaga Zekariya. Rambura muri Zekariya igice cya mbere umurongo wa 12 kugeza kwa 16, maze dusomere hamwe amagambo atanga icyizere uwo mumarayika yabwiye Isirayeli. Ni muri Zekariya igice cya mbere umurongo wa 12 kugeza kwa 16.
Nuko umumarayika wa Yehova arabaza ati,
Yehova Nyiringabo, uzageza ryari kutagira imbabazi Yerusalemu n'imijyi Buyuda, kandi umaze imyaka 70 warayikireho iteka?
Yehova asubiza umumarayika twavuganaga, amubwira amagambo meza ahumuriza. Umumarayika twavuganaga arambwira ati,
rangurura ijwi uvuga uti, Yehova Nyiringabo aravuze ati, nafuhiye Yerusalemu na Siyoni ifuhe ryinshi cyane. Narakariye cyane amahanga guwe neza, kuko njye narakaye mu rugero ruto, ariko bo bakiyongerera amakuba. Niyo mpamvu Yehova avuze ati, nzagarukira Yerusalemu mfite imbabazi. Inzu yanjye izahubakwa, niko Yehova Nyiringabo avuga, kandi Yerusalemu izagereshwa umugozi ugera.
Umumarayika yagaragaje ko Yehova azabarinda, ababwira amagambo yo mu gice cya kabiri, umurongo wa 7 kugeza ku 9.
Yewe Siyoni we, hunga, we uba ku mukobwa w'i Babuloni. Yehova Nyiringabo aravuga ati, Imana imaze kwihesha ikuzo, yanyohereje ku bantu babasahuraga. Kukubakozeho, abakoze ku mboni y'ijisho ryanjye. Ngiye kubabangurira ukuboko kwanjye, kandi bazasahurwa n'abagaragu babo. Muzamenya ko Yehova Nyiringabo ari we wantumye.
Wakwemera ko hagira ugukora mu jisho? Oya rwose, Yehova nawe ntiyari kwemera ko hagira ugirira n'aba Bisirayeli. Nanone muri Zekariya igice cya 3 umurongo wa 1 n'uwa 2, marayika yagaragaje umwanzi ukomeye watezaga ibyo bibazo byose.
Nuko Imana inyereka Yosuwa umutambyi mukuru ahagaze imbere y'umumarayika wa Yehova. Satani ahagaze iburyo bwa Yosuwa kugira ngo amurwanye. Umumarayika wa Yehova abwira Satani ati,
Yehova gucyahe Satani we, Yehova gucyahe we wahise mu Yerusalemu. Ese uyu mugabo si urukwi rwakuwe mu muriro?
Ayo magambo ntiyari agamije gutuma Abisirayeli bigirira icyizere gusa, ahubwo nanone bagombaga kwibuka ko umuntu utishingikirije kuri Yehova ntacyo ashobora kugeraho. Nimwiyumvire amagambo umumarayika yongeyeho muri Zekariya igice cya 4 umurongo wa 6 n'uwa 7.
Iri ni ryo jambo Yehova abwira Zerubabeli ati, si kubw'ingabo cyangwa kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye. Niko Yehova Nyiringabo avuga. Uri iki wa musozi munini we? Imbere ya Zerubabeli uzaba nk'ubutaka bushashe, kandi azazana ibuye rikomeza imfuruka. Bazaribwira bati, rirashimishije, rirashimishije.
Ayo magambo atera inkunga yavuzwe n'abahanuzi babiri yatumye Abayahudi bareka gushidikanya ko Yehova azabafasha, maze bongera kubaka urusengero. Nk'uko byari byarahanuwe, abanzi babo bari bayobowe na Tatenayi na Shetaribozenayi bahise batangira kubarwanya. Nimucyo twongere dusome muri Ezira igice cya 5 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5.
Icyo gihe Tatenayi wari guverineri wo hakurya rwa ruzi na Shetaribozenayi hamwe na bagenzi babo babasanga aho bari barababaza bati,
ninde wabahaye itegeko ryo kubaka iyi nzu no kuzuza iyi nyubako?
Barongera barababaza bati,
abagabo bubaka iyi nzu bitwa bande?
Ariko ijisho ry'Imana ryari ku bakuru b'Abayahudi, kandi ntibigeze bahagarika kugeza igihe icyo kibazo cyari kumenyeshwa Dariyo, hanyuma akaboherereza urwandiko asubiza.
Hari irindi somo tuvanamo muri iki gihe. Iyo tugize ubutwari tugakomeza gukorera Yehova nubwo haba hari abaturwanya, Yehova duha imigisha kandi tugakomeza kumukorera. Kuva icyo gihe, Abayahudi bakomeje kubaka urusengero nubwo bakomeje kurwanywa. Umwami wari waratanze itegeko ryo kubawuza kubaka yaje kwicwa amaze amezi arindwi ku ngoma. Ubwo rero, Tatenayi n'abambari be bagiye kureba umwami mushya ari we Dariyo wa mbere. Bagiye kurega Abayahudi bagendeye ku magambo Zerubabeli yavuze avuga ko umwami Kuro yabahaye uburenganzira bwo kubaka. Basabye umwami Dariyo gukora iperereza kugira ngo bamenye neza niba ibyo yavugaga ari byo. Umwami yahise atanga itegeko ko hakorwa ubushakashatsi. None se Dariyo yari gufata uwuhe mwanzuro? Ese kuba Abayahudi bari bongeye kugira ukwizera byari gutuma barushaho kugira ibyishimo cyangwa bari guhura n'ibibazo? Dariyo yamenye ko Kuro ari we watanze itegeko ryo kongera kubaka urusengero. Dusome muri Ezira 6:6-12 turebe uko Dariyo yabacecekesheje.
None rero Tatenayi guverineri wo hakurya ya rwa ruzi na Shetari Bozenayi na bagenzi banyu n'abayobozi b'uturere bo hakurya ya rwa ruzi, ntimuzegera aho hantu. Nimureke umurimo wo kuri iyo nzu y'Imana ukorwe. Guverineri w'Abayahudi n'abakuru babo bazongera kubaka inzu y'Imana aho yahoze. Kandi nategetse ibyo muzakorera abo bakuru b'Abayahudi kugira ngo inzu y'Imana yongere yubakwe. Abo bagabo bazajye bahita bahabwa ibyo bakeneye bive mu butunzi bw'umwami bukomoka ku misoro itangwa hakurya ya rwa ruzi kandi ntibigahagarare. Ibyo bazakenera ibimasa bikiri bito n'amapfizi y'intama n'abana b'intama byo gutambira Imana nyirijuru ibitambo bikongorwa n'umuriro n'ingano n'umunyu na divayi n'amavuta bazajya bakomeza kubihabwa buri munsi mukurikije iby'abatambyi bari Yerusalemu bazavuga byose nta kibuzeho kugira ngo bajye bakomeza gutambira Imana nyirijuru ibitambo bicururutsa kandi basenge basabira ubuzima bw'umwami n'abana be. Nategetse kandi ko umuntu wese uzarenga kuri iri tegeko bazavana igiti ku nzu ye bakakimumanikaho n'inzu igahinduka umusarani rusange bamuhoye ibyo. Imana yashyize izina ryayo aho hantu ngo rihabe izakureho umwami wese cyangwa umuntu uzarambura ukuboko kwe agasenya inzu y'Imana iri Yerusalemu arenze kuri iri tegeko. Njyewe Dariyo nijye utanze iryo tegeko kandi rigomba guhita rikurikizwa.
Umwami amaze gutanga iryo tegeko, Tatenayi n'abambari be nta kindi bari gukora. Uretse kuba barabujijwe kubabangamira, basabwe kubashyigikira. Mbega ukuntu byashimishije Abayahudi b'indahemuka! Mu mwaka wa 515 mbere ya Yesu, batashye inzu y'Imana bishimye nk'uko tubisoma ku murongo wa 22.
Hanyuma bizihiza umunsi mukuru w'imigati idasembuwe, bamara iminsi irindwi bishimye kuko Yehova yari yatumye bishima kandi yari yahinduye umutima w'umwami wa Ashuri urabagarukira, abatera inkunga mu murimo wo kubaka inzu y'Imana y'ukuri, Imana ya Isirayeli.
Muri iki gihe, iyo abayobozi batugiriye neza turishima kandi tukabashimira, ariko cyane cyane dushimira Yehova kuko ari utuma byose bikorwa. Mu Migani igice cya 21:1 hagira hati: umutima w'umwami ni nk'imigende y'amazi mu kuboko kwa Yehova, awerekeza ahashaka hose. Niyo mpamvu twebwe nta muyobozi n'umwe wo muri iyi si twiringira. Nta n'umwe ushobora kudukiza. Mu by'ukuri mbere y'uko isi ya Satani irangira, twiteze ko amahanga azarwanya ubwoko bw'Imana, ariko bazahura n'uruva gusenya ruruta urwo Tatenayi yahuye narwo. N'ayo masomo twavana muri iyi mirongo yo muri Ezira, Hagayi na Zekariya. Isomo rya mbere ni uko Yehova duha imigisha iyo twiyemeje kumukorera nubwo twahura n'ingorane. Ntazigera yemera ko abanzi bacu batubuza kumukorera. Isomo rya kabiri: iyo dushyize ibyo Yehova ashaka mu mwanya wa mbere aho gushaka ubutunzi, atuma tugira ibyishimo. Ni uwuhe murimo Yesu yadushinze muri iki gihe? Yabisobanuye neza mu magambo yabwiye abigishwa bagira ati, ku bw'ibyo rero, nimugende muhindure abigishwa mu bantu bo mu mahanga yose. Ese ibyo dutekereza n'ibyo dukora bigaragaza ko duha agaciro uwo murimo kurusha ubutunzi? Hagayi yari yarahanuye ko umunsi umwe urusengero rwa Yehova rwari kugira ikuzo rirusha iry'urwubatswe mu gihe cya Salomo. Ubwo buhanuzi burimo burasohora muri iki gihe. Yehova arimo aratigisa amahanga akoresheje umurimo wo kubwiriza. Abantu babarirwa muri za miliyoni cyangwa ibyifuzwa barimo barasanga Yehova. Abo bantu bishimiye kwinjira mu rusengero rwo mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga gahunda Yehova yashyizeho yo kumusenga binyuze ku ncungu. Ubu si igihe cyo kwibera mu mazu yometse imbaho nziza, cyangwa mu yandi magambo, kwiruka inyuma y'ubutunzi. Vuba aha, igihe tutiteze, isi ya Satani izarimbuka, maze twinjire mu isi nshya. Ubwo rero, niyo Satani yakora uko ashoboye ngo aduce intege, cyangwa ngo aturangaze, ntitukemere ko atuvutse ibyishimo byo gukorera Yehova. Nimucyo dukomeze gukorera Yehova, kugeza igihe tuzinjira mu isi nshya, irangwa n'amahoro, aho tuzamukorera iteka twishimye. Zerubabeli, Yeshua, Hagayi na Zekariya bakoze byinshi bafasha Abisirayeli kugarukira Yehova. Nyuma yaho, mu mwaka wa 468 mbere ya Yesu, Ezra yagarutse i Yerusalemu gufasha ubwoko bwe gusenga Yehova mu buryo yemera. Icyakora, bari bagikeneye guhabwa andi mabwiriza. Niyo mpamvu Yehova yaboherereje undi muyobozi w'intwari. Mu minsi ibiri y'iri koraniro, tuzamenya iby'uwo mugabo w'indahemuka kandi w'intwari, witwa Nehemiya.